Hakamau mō mō e tuku mō e ngā.
E whai ngā tātia
mai. Te pōngi